Killer Pile killing it, bitch.
There's a boy on the mic, so it's not nice. Pop champagne, celebrates when you label. We round the town, nigga, we round the table. Pop Zaza, get ready, baby mama Lego. I got the crown, yeah, I'm the king, najengo. Hard time never last, daily kwenye miti kasi. Pesa tamu kana nasi, ushindi mwingi ukiwa nasi. Tafta peso, usilete ujenje ujenje, napo kuje bili. Usilete genje genje, kwa keza tu nigga taku kill. Tuna celebrate homo, bada kumaliza dili. Habana haba kwa wiki na una make bill. Shida zishi buwana, mina subiri yo pereshe. Kipata kidogo buwana, ache nami shereke. Wapo nona wivo, natamani Zaza nipote. Na wombeo sife, nkipata mkate ni wamege. Fake shit, no carry on. But I make this shit happen, no way the party's on. Man's a rap king, the guy, the cabrio, na calio. Kwanza na kutoka mate, no niggas wanna hate. I was taking part of place, what a fake, no best. Baby mama kwenye chest, balling na mi celebrate. Every night to put cake. It's a new year, no my nigga celebration. Tuna celebrate, tuna celebrate. It's a new year, nigga, tuna celebrate. Tuna celebrate. It's a new year, now my nigga, tuna celebrate. Tuna celebrate, tuna celebrate. It's a new year, nigga, tuna celebrate. Tuna celebrate. Uwezi kunipata kwenye party parties ovyo. Nimepanda high price, wana niona tozo. Celebrate haine noma, kula nyama za choma. Home party mesko, fatu ofi corona. Kakichabwa na nisoma, style yangu inapa homa. Kuna mbuze na egoma, sikimbi kama Roma. Na inamba wanaisoma mpaka logoma kusoma. Kwa makini na dada zao, sije ukachukua ngoma. Shai ona wapi kiti moto akiwamba ngoma. I got to pack my bag like I'm B.A.G. Legas kabla hauje daddy kama oneza wapedi. Tozi taki kazi kuntwa wanashinda IG. Lafu analia eti brazo uja nitagi. Sone mina celebrate, machozi damu na jasho. Kiwa nacho elevate, wanango fanye komasho. Snitch kaa mbali mwanaume kula kwa jasho. No kinkuta mwime shoru, sileta stories za mipasho. Saka mitonyo kakijanja, bana nigia lalinja. Bills over me, celebrate dikibani. Nipo HK, gonga photographer nipo da. Napa nipo leta nyoko nyoko taskie pa. Gang gang leo mbono na furaha ni furaha. Kulewa na marafiki, tuisahau dhiki. Tuipate riziki, ya ana blessi buwana washa hizo sticky. Kilo nipe biti, na mada wanafiki. Kwenye biti kama hizi nige waga wanipati. Celebrate kila wiki tuna party. It's a new year, no my nigga celebration. Tuna celebrate, tuna celebrate. It's a new year, nigga, tuna celebrate. Tuna celebrate. It's a new year, now my nigga, tuna celebrate. Tuna celebrate, tuna celebrate. It's a new year, nigga, tuna celebrate. Tuna celebrate.